Nge gwanga alitandise oba abayizi batandise olusoma lwa olusooka mu mwaka 2026 mbaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Mukono Hajjat Fatuma Ndisaba alabudde abazadde abaweerera oba abamala gaweereza baana nga bafunye zibbasali masomero ge batamanye nti wamaggwe kyabulabe gye bali abaana baabwe bangi ku bo basanga ebizibu bitali bimu. Ndisaba agambye nti abamu ku bazadde bamala gaweereza baana oluvannyuma lw'okubategeeza nga babawadde bbasali kyokka ne balemererwa okulowooza ku bice biyinza ate okubanga biddirira eri abaana baabwe. Ndisaba ategeezezza nti embeera eno abazadde basaanidde okubanga bagirowoozaako mu mbeera yemu mukwogera kuno musasi waffe Ndisaba asabye minisitule y'ebyenjigiriza okuyambako amasomero ga gavumenti agali mu mbeera y'okubundabunda anti bananyini ttaka baagala okubatwalako ettaka lyabwe kyokka nga basobola okwegula mu byapa kati kino kisande kikolebwe mu kaseera katali kawala.
Amasomero agali mu lusuubo olw'aba landlords abatakkiriziganyiza embeera y'erinnyo wano mu Mukono Municipality tulina amasomero nga Nakagere Umeya abantu lye baagala okutwala abaganye ne Municipal Developing essomero eryo, tulina Reza Church of Uganda, tulina amasomero nga Musavu mu Mukono Municipality era ne Mukono District tulina amasomero agatalina bwannannyini.